Thanks for listening to this Arrow FM podcast shared on accessmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
Kei te whakarongo mai, kei tau ki te hōtaka o Kiringa. Ko te aho matua tākina.
Ko te aho matua te tāhuhu o tōkukura. Ko ngā tika ngā ngā heke. Ko te whānau ngā paupau.
Ka marama, tākiri ko te ata, kōrihi ko ngā manu, he manu korori, he manu korora. Kōrero tia mai nō tua whakarere, nei mai e te ao harira e te pō, tūturi whakabaua kia tīna.
Tīna!
Umie, uie!
Tāiki!
E kai takumata ki te kōtihitihi o tōku maunga o Ruapehu, ka titiro whakararo ki ngā waia huahu o Waikato, ka noho haumaru ahau ki te marae o te hingarangi. Kia tūka, kia tū waia ahau mo tōku iwi o Ngāti Maniapoto, o Ngāti Hingarangi, o Ngāti Rakawa. Ko Michelle Terena, tōku ingoa.
Ka tūau ki te tapu o ngā pai maunga a Tarurua. He ku whakararo ki ngā awa o Rauamahanga, hoi ai Ngāti Puna i te waka o Takitumu. Mau te korowai rangatira o te hapu o ngā tihine waka, noho haumaru ki te marae o Kohunui. Ka tū rangatira, ka tū pakari ahau mua kuiwi o ngā tikaungunu ki rangitāne. Ko Briar Dakuingua, ka huri.
I tēnei hea ki te taumata o Panikiri, i tū taku wai ki te puaha o tōku, taku awa o Wakaretake. Hoia mai rā te waka tapu o mā tātua ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahau mō tōku iwi mō Ngāi Tihoi. Kia mau au i te korowai o tōku hapu o Ngāti Ruapari. I tū taku wai ki te poho o tōku whare tīpuna o te poho o Hine Kura. Ko hamuna hau.
E tūnei ki te taumata o Whanikere. Ka titiro whakararo ki ngā wai o Waikare Tāheke. Hoia mai rā te waka tapu o mā tātua ki Aotearoa nei. Kia hau atua ki te marae atea o te waimako. Kia tūrangatira ki atu pakiri au mō tōku. Hapu o tūhui mō... Ka tū au hei kākau hanui mō tōku hapu mō... Ngāti Rōpani. Kōrī pika ahau.
Ko te tikanga, nā ngā tauira, tau wari, tau iwa, o tūkura kaupapa Māori o Wairarapa, tēnei hōtaka i whakarite. Tōko wari o mātou, ko ngā tai tamawahine, ko Briar, ko Ripika, ko ngā tai tamatāne, ko Haimona. Ka rangona a mātou reo i te tukaumata i karaka i ia parare, tai atu ki te tuatoru o hūrae. Ka ahe koe ki te whakarongo me te mātaki i a mātou mā te pai tukutuku o Arrow FM. Ko te waiata tuatahi ko te rina. Nā, he rōpū hoa nā phase truck.
Oh, what's up, church?
What's up, homie?
This is one of my favourite songs.
We haven't done it in a while, so it's me and the bros just going to sing it.
Because we're Māori.
Kazi over here.
True.
Yeah.
It's a Māori song, so...
Terina.
Terina.
I hope you guys enjoy it anyway.
Hanawai terina, hanawai, hanawai. Harema, hanawai ki te hapo pai. Hanawai.
Nau mō hoki mō ai. Pēhea kei te whakaro pāhanga ki te rawata o te rina.
Kia nei I tino rawe te waiata nā te mea ko te wairua e hono ki a rātou and kā tino atahua tō rātou reo.
Ripika, pēhea whakaro.
He tino rawe o rātou reo, reka, reka noa ai, kei te pirangi au I o rātou reo. Tino pai.
I tēnei wā, ka whakarongo ka mātaki tātou I te kiriata o te whakata Māori. Ko haka Franks te ngua, ko tēnei te hōtaka tuatoru, ti tiro mai, are are mai ngā tāringa.
He ngā wiki tata nei au ka tū I ngā whakataetae manu kōrero. Nō reira, me takatū te whānau ki te tautoko mai au.
E karanga, e karanga, e te iwi e. Kua e ke mane, kua e ke mane,
kua e te marae. Kia au, mā te ako waata e kotahi mai au te whānau. Ne?
Where's my eyeliner? Pewi! Hawaii! Ooh, I'm gonna do it. You panic.
Hey, aha, tu maku. But I was just wondering, you know, as a supportive ally who donates to Te Hakatini every year, is eyeliner really tika?
Ngā mihi tikanga, please.
Mum hasn't made any of my practices yet.
Me koke tonu ai.
Ma me vi mo mu mo mi me ma ba ma ma.
Ma me vi mo mu mo mi me ma ma ma.
I just can't seem to get mum on the waka.
Kei te mohi o au. O wai he awhina mai e ta.
Ko wai?
Hakawhi! Hakawhi!
Welcome to Haka Anonymous, it's whānau.
Pēhea o koutou whakaro o te rakiri ato.
Ai, tino, hatskihi, the mēnā kutak teina tērā e pāna ki aku mahi panipani ka just tino ngaro aho. Pe I tino paitikiri atu.
Hamana. E tu a ko tērā tuku teina? Ka pate au ia. Tō a ripu ka?
He tino pai tira kiri ata, but he tino pai tira kiri ata, but he tino pauri tira tama nā te mea kore tōna mama I te tino aro ki tōna mea kapaaka, but I roto ia I te yaha tira mea, te cupboard. Ai, roto ia I te cupboard. Ai, tēnō pai rawa.
I pai. Tērā, kiri atu.
Ai, te aha.
Tōna wai atau.
Mai, 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 mai. Ouch.
Te wai atau.
Ai.
Oh.
Pai.
Te waita tua rua ko paki paki mai. Nā, nu tube e tito.
I waiata.
Yeah.
Te
anku mo te pau ka whakata Whakarongo mai ki te reo Māori Te reo Pakeha Kāti Ka tauhā te rangi ka tauhā Te papa ka tauhā te huataka A te iwi e kia nei Ko te nūtū Paki paki mai
E tōru he rangi mai Ko te kai e kōreo Ko te mahi E rāra mahi te tira Tamari ki mā Kia tika te tūra mā tira Hei raukura Mō te iwi
Paki paki mai, mga tangata pai.
Tahi, rua, toru, pā.
Anei te reo o te hākura.
Anei te reo o atareka.
Ne te tahi waiata, pāreka reka.
He aha tēnei mā te rangatira. Are are mai rā, whakarongo mai rā.
Ko nei te wawata, ko nei hoki te wero Ngā whakapaparanga maha ki te kōrero Ki tia, ana ki tia Ko nei te ana e mana Takahia, takahia, takahia Mā te ero e ranga, ranga I ngā tia Tamariki mā, mā tūra mā E ha te kōrero, karawhiua
Nei kōu he rangi mā Ko te kai he kōrero Mō te mahi Raranga I te tira Tamari ki mā Kia tika te tūra nā tira Nō nā tira Hei raukura Mō te iwi katoa Tamari
poki poki mai, mga tangata kwai. Poki poki mai, mga tangata kwai.
Ah, tēnei wā, ka whakarongo, ka mātaki tātai I te whakamāramatanga o tētahi whakatauki. He mea reo rua tēnei. I tēnei rā, he whakatauki rongo nui tēnei. I hangaia e AI, tēnā kua whakarongo mai.
Te wiki o te reo Māori. Kia kaha te reo Māori. Ko au, ko te tai au. Ko te tai au, ko au. I am the environment, and the environment is me. Te wiki o te reo Māori. Kia kaha te reo Māori. Ko au, ko te tai au. Ko te tai au, ko au. I am the environment, and the environment is me.
Peihanga whakaro o tērā whakatauki.
Tēnō pai, te kat, te kōrero, ko au te tai au, ko te tai au, ko au. Tēnō pai, te tai au, kia hau.
Rebecca, peihanga whakaro.
He tēnō tēnō pono o nā kōrero. Ai, he tino pono o nga kōrero, kōrero hea.
Hamana?
Huh?
E heo whakaro, oh. Tērā whakatauki.
Hana nei.
Kei te pai.
Pai, pai. Oh, pai.
Kei o kenei whakaro. Tautoko ana ngā kōrero.
Ngā whāia? Nā, jokes.
Ai. Waiata tua whā ko Manawa, Manawa mai, nā tawaroa e tito.
Manawa mai a matariki e Manawa mai a te ariki o te
Og peanga whakaro.
I tino pai te ra waiata. I tino pai ai. Ko au te biggest fan o ia. Like, I haere mai ia ki tō tātou kura. I whakanuia, I haere ki ngā kura katoa o rangi tāne. Mō tōna waiata hau o tini whetu ki te rangi. Ko rangi tāne ki te... Ok, hare.
Hai, Mona.
Tētai mea pai ki tērā mea. Te mea, ki roto rā Stan Walker. Ki roto i te waiata.
He tino pai tērā waiata ki au. Ko ia tōku uncle, tino pai. Ai, e hare mai e ki te kura, inanahi,
i te wenerei.
Ai, i te wenerei, e hare mai ki te kura, i ki atu ki ngā tamariki, ko ia tuku, iahatera.
Matua keke.
Matua keke, ooh, ai. Shout out to Hima. No.
Oh, tōki whakaro, pēnā ki tērā waiata. Tumohia ngā kupu katoa o ngā waiata katoa.
Ai. Tino pōi.
Shout out.
Ko te kaupapa te rā.
Kei te māwhiro koutou katoa.
Ko te take, kei te, mau kaku mawhiro, painter mawhiro, ko te...
Ko te rā mawhiro i tēnei rā, ka ko te whakakore i te kiriwiti, i te Pākehā, ko te Anzac.
Oh, anti-bullying.
Ai. Tino pai tēnei kūpapa kia hau. E te iwa, ka haere ngā teina ki te busking, mo te money, mo te charity, you know, mo ngā māma.
Me ngā pāpō.
Ka huri.
He mea whakawhanaunga i o hoa kore te meke me te whio kōrero ki a rātou. Kauhi mahi tērā. He mea kino tērā. I know I do it, but kei te pai te rā.
Oh, hoki whakaro, tēnei rā, ko te... Oh, no. Oh, me mana ki tangata, tiaki, tō whānau, kaua e whawhai, ki te kura.
Ai, tautoko.
Ai.
He tēnei te wā whakamutunga, nā reira he mihi tā tētahi tēnei wā.
Kei te mihi au ki te ngā tangata mātaki.
We can do it to anybody.
Tōtei, ka shout out au ki a te wharekura o Wairarapa. Te kura kaupapa Māori o Wairarapa.
Tino pai.
Haere mai ki tērā kura, he tino pai. Ai.
Haere mai ki tērā kura, mēnā kei te pirangi, te tahi boot up the bum. No,
turi turi, he tino pai ngā kai ko. Shout out ki a... Mills.
Ai, te tei atu.
Shout out ki o ngā kura. Okay, wahora.
Shout out ki Makaura.
Ai, shout out ki a Makaura. Tēnā kātai.
Because ke reda te nuinga o tō o ku whānau. I haere ki
ai. Makaura. Ko Anahira.
Ko Tangi Moana. Ko Janaya te kira. Ko Lily Rose te kira.
Ko
Te aroa.
Eloi.
Ai, ngā mihi.
Ai.
Hei whakakapi I tō tātou hōtaka nei, ko te karakia. Kia tau, Kia tātou katoa,
te ata whai o tō tātou ariki, a ihu karaiti,
me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga, ki te wairua tapu, ake, 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 amene.
Kia ki te whānau.